mutabani wabudu yenze lo ya wabachala takwata mbuzi ne wojjotya kati mbalumbye nalo genategedde nti mubavumanyo naddala ababoda mwena bataksi mumususiza olwokubagana nga n'okubakyawa gye batambulira kati baŋŋaniddwa nakyayiddwa mwensaba musembere kati baŋŋaniddwa mwenakyayiddwa mwensaba musembere Chitamivu Gwakwana na kulimba Ncholi mulunjo singa basajja Ya kulimbye na kulimba Weba mulunjoli mugirasi Echira ulicha mulimbye Nchechiri mundave la golodi Sevo tunude weru Zivuka maso walinga bubinyo Na kuyamba ne mwezi Mbaka choku mutizole semujawe Katia kula kata divanga Neje ya tukira alikumaketi Najisimula Okwagala tebibera bigwo Sikampita nti wajimukwasa Omuvumanyo otamwetaaga Olwokuba wali wafuna abalala Kati anyiridde ojja weegonza Mbu akuddire mu lwaki weekooya Takuyitanga nti ojjo muwase Weenenye mu mutima kwali kweyamba Wenjogera gwe takwetaaga Yafuna omulala naawe noonyaayo Kikuyigiriza obutabavuma Ng'omukyala tadibaako kitegeere
Wabakuganye muleke
Pancho Wangi